ensonyi wakusumbo enya ntintero kusanga sanga mtawuni eyenkoko njeru nange simanyi nsonga kyekireeta omutima kummanjanga nga gwendika engeri ate bwekinyinze nemmala gefaamu bakuyite kwesisimpanga lojjera entabazi mpise mbulumi nnyingira okutawa nzitowereddwa munange kuno sikwerokosa okuzibu okundyeka kuyumba kwomunyamu nsula ndowooza enseeno gyenda zankole ntya bwebituuse mpemuse mu maaso g'abatanda emimu okuyitiŋŋana nga munze kinnuma okuzama kusaba okkula efayiro yonnya bwomuseemu endowooza zange egoba mponya okuswala nina byenkumanyiiko ebisaamusaamu era kwe nsinzidde okwanjulira ebizibu byange paawo kwe mbibbirako ebyo byama byange naawe olibimanya tukkanyisa twesikaŋŋanye tonneja kwekunkumula ntyo n'ebigambo njogeza suubi nnyo nnyo nnengeddeyo okumwenya maama gumyagumyana engeri gye nnina omusaayi nnyabo kinzitoweredde ate nva ne ku ky'okkusanga mu luguudo okuyita okusaagasaaga munange mponya ndiwookya naawe nga wondaba atali mukaddo muvubuka omuto okuswala okubula owak'omufumbi amaka gange gatangaaliridde ne gandeeta n'endowooza ezitasaana kweriraanya sinziira ku kindi ewaka nennenyiwa babansuutasuuta okulya obusimbe bwange kasandi kuweera nnyabo wange afazali ndyewolekirisiimu okuba ekisinga kiriza nnyabo mponya okuwanka wanke nensaabasattira nti kankati ebazinga mangu ekigasanzeka nnyabo nkugamba ngira ntwekambekambe buli ludda kiruyamba nawe mbulira oba wali watakutyenga mannyago gakyuse wasaze kugomulenzi nga nze nange wange nse yali alina ebigambo omukwano byansibwa dda anti nkubya picha mu bizibu byange nga waliwo yali afumudde naye nagwa kukyokya kiriza nnyabo mponya nfune okuweera ensi yatagusa ennyo twewonya okutangatanga siragira abampaka nnyabo mulongo wakati mu kwetowaza we wali okusaba kwange ebiva mu ndowooza yo byonna mbisima mpozi n'okutegeka ekirirabika nti kitusaana sandyetottodde nnyo okutuuka wendi naye nkoze ntyo munnange kuba sirina busembi ate nsaba nnyabo osalewo bw'omu olemu okuwunjawunja ate otengulwa eŋŋambo ebyennaku zina okwewaayo bwewi oba kusiba mwoyo okuwayira simu zennyo fenna tuli mikono gya katonda tewali kitabeera nga kigwanyisa omusaana we oli muntu mukulu omanye ebigambo bwe mba njogedde byekitonsaba mmanyi olaba bwutyawo esanyezibwa omukisa gwange guno gwe nfunye okusanga n'ontega okutunkisiimi nnyo kinneewunyisiza nannyo mwana wange ndabikayo si efaanagana ekyo ky'oli wamma otunula engeri nzibu ebunya obukambwe nzera nsibye busibi nnyama nnemu okufa ekinzinzi olina muntu wange yatasangwasangwa omulalo bimugamba kwanukula ddamu akusooza kinannyongera essanyu era n'okusuubira bwon'okulembeza amazima ng'onzira mu ky'oliko nyongera kikumisa nnyabo nkugamba nti nzija mu luse lwabo be wali olabye abalimbalimba bw'omuze gwaffe abasajja ogw'okutyeka ngaera batera okukola ebyabaagala okwesanyusa dduke ze mbuto naawe ezootera okusanga nga baziwaziridde bali kumpya abayayoya Chembude nkulembeza echo nyabo wange sikomya kusaba bukanzi mpise wonsa bibufumbo ma Katonda wafe akuseko mukono kwe otuke mirembe Oyo msumba wafe akukumire tudingane mirembe Yee katonda wafe akuseko mukono kwe otuke mirembe Oyo msumba wafe akukumire tudingane mirembe Yee katonda wafe akuseko mukono kwe otuke mirembe Oh, somebody, I won't call me that, I'll take my name.